to a million shot there, boy. So, omakhelwane ba surprised ukuthi awulusha de kanjani. Makhelwane ngiyashada namhlanje. It's my wedding day. Let's see. Oh, ngiyashada namhlanje. Ongicela ungangizondi makhelwane. Come on, let's say this together. Oh, ngiyashada namhlanje. Ongicela ungangizondi makhelwane. Yes, let's say this. Sengibona nyakubulisa umnandi. Oh, isikhathi sakho siyeza makhelwane. Shada mina namhlanje. Hey, sengibona nyakubulisa umnandi. Isikhathi sakho siyeza makhelwane.
Cause yes, I'm a killer now.